Westside Music Block.
They're fit in this one. 104. Mag 4-4. Drums. Ya uno. Talk to him.
Ka crush busy kalenge tati purada. Kuvidi mana lemo na mo new lover. Alo tafia mpwile eka da zanaza. Chikola boko ndwa ni na mulaza. Shingila baba shini sheshes. Keka ime posha la pwile kefi.
Esno kolo suti ya kuteki. Foshile ingila febale mfuwa ya kuteki.
Legendi kalusha the great. Na mafanzi tabalusa dipeti.
Ndo mbolo chikangambushe leleti. That's why kumbe chapo te tulu sebeti.
Awe, ketu ya zelevo kona fuma.
Awe,
ketu ya zelevo kona fuma.
Kengo jetia ya sebaka.
Awe, ketu ya zelevo kona fuma.
Uka lukitimo kwa titiki taka.
Awe.
Muma nylon covers. How can they delay that the Mylon brothers? Kabubu na mawela, ulutumi na mafela. King Buga na uno pawudila fetuela.
Vibiongo te fia simpondela. So jombo kwa tela simpondela. Kete chipest na patalinga ninja. She likes to fit in kapa kalinga linga.
Awilo lo dandi kalevi. Na kanda bongo na pepe kale. Agusi mavele lo keto ya mbongo. Pumpumi na dansi batambo mulongo.
Mbata wango lupungu ni sonless. Neko sefintu lupungu lapa kongo. Nakati ninole ipa ya faras the song goes. Imamu leme na mamanas lupungos.
Galakata pa mikoshi ya filuana. Chila fwayo kupuko mupando wa filuani. Senda, just be careful what you wish for. I can't even brag, what the hell am I rich for?
Awe, awe, awe. Netu ya selevo kuna fuma.
Music Alfred Tennant, Mr. Ngulube, Spark Smiling, Lawrence Molina.
Downloaded
Mr. Kelvin Town, down this one.
Your big money, Shina Dash,
Oscar Oskido,
Mosfiros,
Mose Dima.